ulivyo. Nikikuona na data usije ukago. Go, go, go. Vile ulivyo, oh, mina data usije ukago. Go, go, go. Yani natamani kuchunge kwa siku dake wengine. Nataka niwe wako wako, fanya niwe kago kago, penzi lende mbali mbali mbali, yeah. Nataka niwe wako wako, nifanya niwe kago kago, penzi lende mbali mbali mbali, yeah. Kuka mbali nawe, nimeshindwaga, wivu wangu wa ujua, Basi niamini Baki wawili, wawili Ntakuwa makini, makini, yeah. Ukipenda cho na minta kipenda usibadilike, yeah. Ukipenda cho wewe, wewe, wewe. Ukipenda cho na minta kipenda.
Sikuwachi mpaka dunia ifike mwisho, oh, oh. Ninawe taratibu tukendaga sokoni. Ni macho kwao mimi kwangu ifu. Yani wendo chizi langu na kuita majina yote yayo hani kipenzi changu, oh, oh. Yani wendo chizi langu na kuita majina yote yayo ani mchuchu wangu, mtoto na rangi kama ya official na Bongo movie. Yani baby wewe mtamu, unajua cheza sana sasa mbu masebene nongawe yako wewe, kile nkipatacho kila tanga kwako wewe, wewe, mawe.
Ukipenda cho na minta kipenda usibadilike. Ukipenda cho wewe.